sakurira mada biti maheo na wariani uko haro we kiro do chiga kurira mada biti maheo na wariani uko haro we
tanyo kauna penda kurira dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
hainishtui lakini nimeshtuka weni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na yo gari ya dadi haunishtui na yo pesa ya mami toka hapa toka nani unaturingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishu moja how to story to fall up
na koshia dem ya komindio moptik ikosi pia nyim na ni copy jealousy kiisha mindio choki na wendio chali ama weni kadem chunga dem ya kominda kapeng abiro chwadi mindio matek mpek mpek ndo simoge mate check check ndasi kule kake
kigodo tiga kurira madagi
kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
Majaba man, na siyezi katema Kashadana, kaglass kakupima Fix your makeup, hita panguza kemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks Na wawoni judge tu sana, na hawalipwi Na mangezo be like
Vitisho highness to uui Buda utajua hauju uui mtu anakujua kama choya gava mbogi yako inakaa fruity sana no wonder manzi yako ananivuti yanga address me vile una dress your father
kidogo tiga kurira madagi tema hiyo na wariani kuharowe
tanyo kauna penda kurira dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana unapendagi wasichana
mguru wenkali donyo na matire za mafinje senior chicken in kako inde kamepatana na sponyo kako njite mission mr. kametekwa kite top 10 kalifuka side za continent
meza mbili mbili ni ma
supplement kamyomoka kalipachi ndio ni marinate niko ngiri ngiri hini monument
kigodo tiga kulira
kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
Tu me bebo se ne bebo fa la la Tu me bebo se ne bebo fa la la Tu me bebo se ne bebo fa la 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 Tu me bebo se ne bebo fa la la Tu me bebo se ne bebo fa la la Tu me bebo se ne bebo fa la 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 la